Oh, nimetulia kama kitoto kimeona ziwa sili tena ngo ngo ngo. Oh, nakunywa bia mstaafu nimepata ela situmi tena chango 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 mama pambe penzi letu pambe wache wa pambe waone donge oh donge wakunye wajambe ila chonde chonde usinyache uende mana ntasikia baridi. Taskia baridi, taskia baridi, oh, taskia baridi. Nitoe jasho, nitoe macho, sarafu yangu leo na kesho, oh, takuficha kwenye dosho. Nino kikulacho, mapeke yako, sarafu yangu leo na kesho, oh. Wacha mimi mwiko mama yoyo yero sobaya mama yoyo masai nifunike kwa shuka la drafti drafti tupa pembeni mkuki usije ukanchoma. Sambona unapiga kelele na dawa umenipa mwenyewe usije ukanchoma. Oh, napendaga unavyopandishaga moli na kuwaga kama tali nitaleta ombe nifanye mahali lagi usende mbali mana ntasikia baridi oh ntasikia baridi ntasikia baridi oh ntasikia baridi oh Masai yellow Supa yellow ayaya Masai yellow leo na kesho oh, takuficha kwenye dosho. Nino kikulacho mapeke yako sarafu yako leo na kesho oh, kukuacha mimi mwiko oh.
Ay, 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 Masai yellow, subay.